Dar es Salama. Nimehakikisha kwamba everything tenda salama. Nimekamilisha salam sikitini piga dua. I swear I'll just keep waiting. My mind is racing, anticipating when am I tasting. Penzi lako tamu kama salimi.
Kwa hei, ikiwa nawe akili sina.